ykmziki.com.
Taste Record. Taste Record.
Descobre una tani. Descobre una tani.
Oh no 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 no. Zewa boy skira. Watch up away.
Come mix, show me.
Sure. Ibi siku inaanza, una miliki bebe kalipisi kalidemu wa gita. Wala siyo miudiza, ilipenzi la kisera wamezima nimewashata. Asiku inaanza, una miliki bebe kalipisi kalidemu wa gita. Wala siyo miudiza, ilipenzi la kisera wamezima nimewashata. Kujamani muli 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 waone, mashagu ya mewashuka one. Au, au, waone, kimtindo ameumbuka one. Mule 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 waone, mashabu ya mewashuka one. Au, au, waone, kimtindo ameumbuka one. Yeah, wanasema pesa, sabuni ya lo. Umenipenda mimi ujafata mabisho sina merosa. Mpuko ni sinado, ni posti basili wa umielo. Kuna sema watajua jemi miwako ni posti. Itu kitembe ya lete kubebe kipocha. Na nimeleta tambo uwachane na bevochi. Tupia upendeze basi wazidi mashosti wewe. Kujamani muli 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 waone, mashabu ya mewashuka one. Au, au, waone, kimtindo ameumbuka one. Muli 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 waone, mashabu ya mewashuka one. Au, au, uone, kimtindo ameumbuka one.
Aweza kukawivu, mkana niponza domana na kuchunga. Akwa kuntulivu, na tayari nilisha jenga kibanda.
Umekuwa mvumilivu, usero sera nisha uweja solemba. Mimi kwa kumajivu, misiku mbuzi hato nitie mchanga. Eti ni chumu ni kisimwa, wanatukia na bado wanashanga. Sio kibato na nduga vimeda, na ndoa itapita shwa.
Alambuzi
eti ni chumu ni kisimwa, wanatukia na bado wanashanga. Sio kibato na nduga vimeda, na ndoa itapita shwa. Weluchu
ay 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 ay.
Basi kamata kamata kamata, kamata mchumba basi kamata. Kamata kamata kamata, kama jam chumba basi kama kodi hapo Brazili. Anakubali meneja katoto, anakusalimia meneja maskini yoi brandi. Awe chusa uta continue baba. Anakubali watoto vinkwecha, watoto vinkuguchi, watoto temeke ila mbaka gogo la moto. Wanangwa tabata wananchi, wanangwa tabata matumbi. Awatoto amisugusugu mlandizi mbaka kiba. Yeee, yeah. Awe, awe wanangu sauti ya jaiva. Anakusalimia baba wa mkoa. Ikiwa ni sauti ya sewa mwisikilo kwa. Awe mina moto. Anakubali sana, anakubali sana mamake na darini. Anakusalimia bibi yake na darini. Awatoto wa mtu anakubali meneja mbuzi. Anakusalimia wanangu duchu kameta. Nateka jeyala.